Zaburi ya 70. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi. Ni ya Dawidi yahimbiwe kuba urwibutso. Mana, tebuka unkize, Uwiteka, tebuka untabare. Abashaka ubugingo bwanjye bakorwe n'isoni bamware, abishimira ibyago byanjye basubizwe inyuma bagira igisuzuguriro. Abambwira bati, aha, aha, basubizwe inyuma kubw'isoni zabo. Abagushaka bose bakwishimire bakunezererwe, abakunda agakiza kawe bajye bavuga bati, Imana ihimbazwe. Ariko jyeweho ndi umunyamubabaro n'umukene, Mana, tebukuzaho ndi, ni wowe mutabazi wanjye n'umukiza wanjye, Uwiteka ntutinde.